and funny beats. PL production. Una bo biringi yani biringi mikiki. Yeah yeah yeah. Ni pepete tepete. Una bo ni pandisha mori yani nyagese. Una nifanya miaku wanzike. Oh my, tafulai kila marangai. Darwini zangu nizite makali ya nimajan. Maniki call, mami nipeba please call. Takufata hadi tunifike kwenye goal. Unipeka shot, hadi tunifor. Nisinje kuchekwa na masela kwe kwe. Wana beef, wana die, eti niko gay. Wasa rich, hawafai kwei baby. Washa nisaidi, kwa wangu wasiri. Ida tuwa die, nisediri pipi face. Wao makafiri, wata kufirisi. Usiwe virezi tu, uwa mupishi. Basi yo god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo. Enda kija shuche bamba chani tiririka tiriri. Pakupewa minofu kaka siku ingi. Hata nikicheza kwa madasi ingi. Nisha tupa penye mwera wengi wangu imbi. Kija shuche bamba chani tiririka tiriri. Pakupewa minofu kaka siku ingi. Hata nikicheza kwa madasi ingi. Nisha tupa penye mwera wengi wangu imbi. Kanyaga sagana, panda na ndarana. Nipe tuchokodo mami hadi majogo. Patana mbatana, kilio na fishana. Nipe tuchokodo mami hadi majogo. Basi yo god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. I am a nigga man,
I am a nigga man.
Nimepatana naye,
nimepatana naye.
Yani single dem,
yani single dem.
Hivi sasa niko naye,
jamani niko naye.
Tikiti,
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 tikiti.
Piti digi,
piti digi.
Big show,
big show.
Nasema tikiti,
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 tikiti.
Piti digi,
piti digi.
Big show,
big show.
I say tikiti,
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 tikiti.
Piti digi,
piti digi.
Big show,
big show.
Big show,
big show.
Nitakusho,
nitakusho.
Mcheza love,
mcheza love.
Daniel Lodge,
Daniel Lodge.
Big show,
big show.
Nitakusho,
nitakusho.
Mcheza love,
mcheza love.
Daniel Lodge. Basi yo god, asifu na nyot. Unanichizisha vrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unanichizisha vrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot. Basi tuwa god, asifu na nyot. Unani chizi shavrikezi mami wendo nyot.
Ha ha ha, usipaniki baby. Wananita Simba mla watu ni Jaina.
Jaina.